omukulu Frank Ntambi. Oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ku kino n'ayogera ku kino, still ng'ayogera ku kwesi naye ye yaliwo. He was arrested. Era bamutte. Ali Luzira. Kino obadde okimanyiiko oba?
Nange mbiraba bulabi, nga nabwe bw'obiraba. Yakuba nga nze ayinza obba kaloba nze yanteekamu samuya somehow. Naye nze sirina kye nnali mukozi.
And Frank?
Yeah. Ate n'ekirala, I'm sorry but kino ngena kiyisaawo. Ebintu ebikwatagana n'abazadde, people get emotional. Manyi nti nno omuntu osobola omuvuma buli kimu ky'oyagala n'akuleka n'atakwata naye kasita oteekamu omuzadde. People, there is a way people get emotion when it comes to their parents because baba bamanyi bavudde nabo.
Naye tokaba bankulaba otandisa okugeta emotion.
So nze nange nga yemubiraba nange wembiraba. Sina gwe natuteko mu Luzira nange mbiraba bulabi bwenti. So and there is no good in yinza, you know, kubiyingiramu. Mukama wange.
Tugambe nti mukama wo yali under the arrest of Frank Ntambi.
Simanyi.
After kuvaayo bino byonna ne bihappening, kwogera ku kino, kwogera ku luyimba olwo bikibiki. Like Frank Ntambi like went deep over such story eyavaayo. Yayogera byayina like byali talina kwogera.
I don't know. Wabula mbiraba bulabi. Omanyi nga bw'oli obiraba.